kutobadilisha tabia ili unipende. Kunipenda ni chaguo lako, kunichukia ni maamuzi yako. Sitobadilisha tabia ili unipende. Kunipenda ni chaguo lako, kunichukia ni maamuzi yako. Sometimes how I react, I gotta play a fool to fool the fools who think they are fooling me. Because the moment you underestimate me is the moment you expose your foolishness. The louder you get, the more you express your stupidity. Sio kila ugomvi unahitaji silaha mangamizi. Ninajifanyaga chizi ili chizi asijione chizi. Sitobadilisha tabia ili unipende. Kunipenda ni chaguo lako, kunichukia ni maamuzi yako. Sitobadilisha tabia ili unipende. Kunipenda ni chaguo lako, kunichukia ni maamuzi yako.
Sitobadilisha tabia.